Eyeyi tunulira ndabe munda ochimanya nine biwundu mundanze bijalwa kubena kwe omwagalo mulunji nga wefude yi omutima ngukuwate nayate mukwano laba yonta day muchizikize no jonta day jinkabite laba yonswa day neka fisika fokono nye tochamwenya laba yonyize yi nebileto byango byononye byenalotanga nga nina we baby wali kulaba bulabi mukwano ntunuliza kumunye tebyali byamazika mukusooka twesuubizanga sanyufe wali kulaba bulabi mukwano ntunuliza kumunye tebyali byamazika mukusooka twesuubizanga sanyufe ntani kwayo mukwano weringa nsulo twatani katwerera mukwano katiraba yone wala esanyu lyetwafuna lwaki kati amaziga gonda byanze jukira ffe gye twayita n'ebimunze bye wansuubiza akagundo kwetwayita nga tetwagala yataba twepasa katoyitira ku mabbali nga wewala nze okukwefasa baby look at me baby look at me baby aya owa heye weye wali kulaba bulabi mukwano ntunuliza kumunye tebyali byamazika mukusooka twesuubizanga sanyufe wali kulaba bulabi mukwano ntunuliza kumunye tebyali byamazika mukusooka twesuubizanga sanyufe zino sitalo nga zirimu sometimes in April tochusankala omuzungu wange sigala kubala sirinago malala abo babi batyanto byenkola baby sirinago malala baby yeah, baby no 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 chocolate magara omulunjo wange yatenda babanji mukubo mutima gwa simba nkwetiya heye heye omuzungu wange mabeibe wali kulaba bulabi mukwano ntunuliza kumunye tebyali byamazika mukusooka twesuubizanga sanyufe wali kulaba bulabi mukwano ntunuliza kumunye tebyali byamazika mukusooka twesuubizanga sanyufe Just steady on a love, a love, a love, a truly, yeah.